Wimbo huu wa ufunguzi wa filamu iliyoshika umaarufu mkubwa sasa miaka 12 utumwani. Onyesho la filamu hili lilifanyika jioni ya Jumatano hapa Umoja wa Mataifa, ikiashiria kuanza kwa kumbukizi ya biashara ya utumwa ya Atlantiki ambayo huadhimishwa Mechi 25 kila mwaka. Kimya kilitawala ndani muda wote wa saa 2 na dakika 15. Baada ya filamu, katibu mkuu akazungumza.
There were moments when the film was very hard to watch.
Kulikuwa na wakati ambapo ilikuwa ni vigumu kutazama filamu hii, lakini hatuwezi kufumbia macho dinamizi la utumwa uliofanyika miaka iliyopita na unaofanyika sasa kote duniani. Najihisi vibaya wakati nikifurahia uhuru wote huu, ni kuwazia yale yangefanywa mapema sana kuwaweka huru wafungwa.
Naye mwongozi mkuu wa filamu hii Steve McQueen akaelezea msukumo wake kutengeneza filamu hii inayoangazia mtumwa wa Solomon Northup.
Kuna mengi yasiyojulikana kuhusu utumwa na haswa kuhusu utumwa wa Marekani, lakini haikuwa inamulika tu yaliyofanyika zamani, lakini pia yanayofanyika sasa milioni 21 ya watu walioko kwenye utumwa wa sasa, na kumulika swala hiyo kupita Solomon Northup.
Miongoni mwa waliohudhuria ni Dennis Ondeje ambaye Lupita Nyong'o ni mpwae.
Sisi wa Afrika wa Mashariki pia tunajua kama kulikuwa na utumwa wa Arabu huko Afrika Mashariki, lakini bado hatujakuwa na zana za kuleta kwenye vitabu na kwenye sinema. Lakini huu ndio mwanzo tu.
Tamus Mesim kutoka Israel akasema,
nadhani ni muhimu kwani inasaidia sio tu kukumbuka historia, lakini pia kuangalia mambo yanayofanyika sasa, kama ubaguzi unaofanyika sasa. Kwa hiyo ni muhimu.
So I think movies like this are very important.
Went down to the River Jordan, where John baptized 3. Where I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise to heaven, Lord, for the year old Jordan Road. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll.